Isomo rya 50. Yehova arwanirira Yehoshafati. Umwami w'u Buyuda witwaga Yehoshafati yasenye ibicaniro bya Bayali n'iby'ibindi bigirwamana byari mu gihugu. Yashakaga ko abantu bamenya amategeko ya Yehova. Niyo mpamvu yohereje abatware n'abarewe mu Buyuda bwose kugira ngo bigishe abantu amategeko ya Yehova. Abantu bo mu bihugu byari bikikije Buyuda batinyaga kubutera kuko bari bazi ko Yehova yarashyigikiye ubwoko bwe. Ahubwo bazaniraga umwami Yehoshafati amaturo. Icyakora abamowabu, abamoni bo mu karere ka Seyiri bateye Yehoshafati. Yehoshafati yari azi ko akeneye ko Yehova amufasha. Yatumyeho abagabo, abagore n'abana ngo baze i Yerusalemu maze asengera imbere yabo ati: Yehova, ntitwatsinde utadufashije, turakwinginze, tubwire icyo dukora. Yehova yashubije iryo sengesho arababwira ati: ntimutinye, nzabafasha. Mushinge ibirindiro, mwihagararire gusa maze murebe uko nzabakiza. Yehova yabakijije ate? Bukeye bwaho Yehoshafati yatoranyije abaririmbyi abategeka kugenda imbere y'ingabo baririmba. Bavuye i Yerusalemu bagera i Tekowa ahari kubera urugamba. Mu gihe abaririmbyi basingizaga Yehova barangurura amajwi y'ibyishimo, Yehova nawe yarabarwaniriye. Yateje urujije mu Bamoni n'Abamowabu basubiranamo ntiharokoka n'umwe. Icyakora Yehova yarinze abaturage b'u Buyuda n'abasirikare n'abatambyi. Abo mu bihugu byari bikikije u Buyuda bumvise ibyo Yehova yari yakoze, bamenya ko yari akirwanirira ubwoko bwe. No muri iki gihe Yehova akiza abagize ubwoko bwe mu buryo bwinshi. Icyakora ntakenera ko abantu bamufasha. Mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma igice cya 22:17 hagira hati: ntibizaba ngombwa ko murwana. Mujyeyo, mushinge ibirindiro, mwihagararire gusa maze murebe uko Yehova azabakiza. Ibibazo: Yehoshafati yari umwami umeze ute? Yehova yakijije Buyuda ate? Igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma igice cya 17:19 n'igice cya 20:30.